xafladun oo lagu wareejiyay 18 kumid ee iskaashatada beerleyda garoobe 9 oo dalag ah tum iyo lama solar iyo lama agaf agaf ah iyo waliba ku qayb galay masuulin kumid ee maamulka buldan madax ku dareertay hay'adda Save the Children oo mashruucan taageertay wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka dawladda buldan Ahmed Shire Saciida iyo beerleyda ku wareejiyay aqabkaasay si korlanka qaada wal hasaarowka dalagyada isla markaana lanka tala galay in la ku fududaayo qaabka walahan saarowa usoona beerleydan ka baaqi iyo ku faa'iideysan aqabkan oo lagu wareejiyay
annaguna ka wasaarada hansan hore u balaqaan waqti hore wixii gaariyool iyo badiil garweel ahaan jiray inaan joojinay beerleyda ka wacyi gelinay u sheegnay cid walba wada shaqeyn aan leenahay inaan looga baahnaayn deegaanada tan Puntland gaariyool iyo badiil dame insha Allah waxaan rajaynaynaa dhawaan deegaanada Puntland oo beerleyda ah deegaan kasta inaan cagaf geyno hadii Rabbi idmo sababtoo ah baahiyaha uu waaweyn ay qabaan beerleydu waxa way marka dhulka la jeebinayo kharash badan uu kaga baxo cagafyada waxaan ku xiri doonaa GPS aan kula soconayno shaqada ay qabteen kormeer joogta ah baa jiri doona baasalan runtii maanta farxad weyn bay noo tahay inaan xafladda ka ahaado wareejinta cagafyada soolarada siirarka oo hay'adda Save the Children iyo wasaaradda beeruhu ka wada shaqeynayaan ku wareejinaya iskaashatada gobolka Nugaal gaar ahaan iskaashatada gobol degmada Garoow runtii mahad Ilaah bay u sugnaatay waxaan kale u mahadcelinayaa hay'adda Save the Children oo horay mas-uuliyiinteeda maanta nagala jooga meesha tan runtii codsigii aan u gudbinay wasaarad ahaan oo ahaa in mashruuca kan oo ahaa mashruuc flexible ah in cagaf iyo solar na loo ku bedelo runtii codsigaas oo wasaaraddu baahiyaha iyadoo annagoo ka duulayna baahiyaha beeraleyda annaga oo codsiga naga soo aqbalay markuwaad mar labaad u mahadcelinay waxaan kaloo fariin u dareynaa hay'adaha kale ee NGO-ska iyo local NGO-ska kulliba dhammaan ka wasaarad ahaan in marka koowaad waxyaalaha baahiyaha gaarka ay qabaan beeraleydu oo wax soo saarka kor u qaadaya oo ka mid yihiin cagafyada iyo soolarada iyo siligyada waxyaalaha in focuska la saaro mashaariicda marka la qorayo lagu salayo baahiyaha dadka laakiin aan lagu salayn wax fudud oo distribution la qaybin doona sababtoo ah mas-uuliyad baa inaga wada saaran annaguna ka wasaarad ahaan saan hore u ballaqaadnay waqti hore wixii gaariyool iyo badiil garweel ahaan jiray inaanu joojinay beerleyda ka wacyi gelinay u sheegnay cid walba wada shaqeyn aan leenahay inaan looga baahnayn deegaanada tan Puntland gaariyool iyo badiil dame oo beerleydeenu maanta awoodaan iyagu inay taa gataan laakiin aan u baahanahay inta